maamulka degmada Baydhabo ayaa 400 qof oo doodan yara ka noolan kamamka keelan duleedka degmada Baydhabo waliba 400 oo iska jartay raashin iyo waliba tuman iyo shan neef oo erin ee biiday dawladda hoose degmada Baydhabo goobta 400 laga soo biyay dadkun danyarta iyo way baahday shan tarka xaafada isha waliba goobro ku hayay gudoomiyaha degmada Baydhabo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baydhabo gudoomiyaha ururka bilaanta iyo masuuliyiin kale aan ka horeyn toqmiday bilaantii ku faydaysatay deeqdon 400 hayti iyo way baan ku mahadnaqday dhamaan dadka hadirsi
gudoomiyigan maamadan walaalan wiilkan afkiya la furahay bal oo macnaa digeeg owladin dar unan haysan male ona baan asku nool naanki oo ne walni tar lahay ilaahay intishay walni ka tar lahay owladano darnin si fadi ay maam hindiya gudoomiyigan gudoomiyaha hawayanka bay dhawa yaalkii darnin si fadi onogi wal unan haysan male ilaahay anka ma hadiyana ku shukriyaan isin saat ya qaada sabab ya jar ya sanad ana sin kasi ilaahay biin baahida isin toogan madaweena koofir galbeed abd asis wasoon fariin aan daran wasoon walani tar korani taran ti garaabe walani tar korto nahani tar
dhanka kala gudoomiyaha ururka bilaanta degmada Baydhabo Marwo Hindi Cali Saag iyo way ba sheegtay muhiimada ee leeta in markaas la aawi dadka danyarta
eed meel eray mu faylo intii oo meel eray song la imaantii song waqti walba oo nis gargaare laakiin song haddana madina waga aan faaliyo salaatu allah alayhi wasallam laakiin hadii uu erna la maadquluna ma la tafcaluna ma wal kas un sheegna ma ka aan ka amal falna wal eed meel eray sulun gudan qodo aniga ka eeda farxad iyo ingiliidi dhamaan eed liyeedayna qaadadi hadda ka dambe ma dhiyaas insha allah oo bilaahi era maadaama wal walba marlay bilaawdaan libogol haweega meel ka afriyo ana song lutayn han saarna laakiin insha allah oo bilaahi era hadda ka dambe mis moogadaana sheeb diftaahni eed eeda ma siisu mar walba ku qayb qaado oo gaar ahaan haweenku isan caawiyo eed eedan ka mahadsinyiin
gudambeyntii gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Wateen iyo faafayn kubi ujeedka la kuleeyay 400.com
mayin ka mahadnaqaanahay taa jaarati oo samafal badan ku magaalada Baydhabo haada may buu xarumo oo may buu oo walaal ka bardo iyo may buu simay buu simto doorame si oo may buu doorame oo lan ka bardo iyo may buu haasta aadim furinta dadkan saakintay oo bilan barkeysan Ramadaanka iyo may buu ka jiraan marka insha Allah bilaamay taa madlamaad oo may badul dhoos afuriyaas dadkan saakintay oo magaalada ku nool oo kun qof may buu hadireen insha Allah may rajaynahay in siyaab badan insha Allah oo nan garab suru doono kuna ma taraan madaxweynaha dulda koonfurka beed mudane mudda aziz xasan maxamed afgar oo ma taraan ya insha Allah may qayb qadar in la taagaro dadkan saakintay siyaab badan may bolan taagar insha Allah may ilaahay ku tuuganahay in ilaahay noo saar awaarta iyo olaad iyo may buu dhibaatada far badan oo suuliga aan ziyadi in insha Allah weeno saaran bay ilaahay ka toogana islaam bay ilaahay ka toogana may booyin ilaahay bay ku qasaara lan qasay buu ilaahay ka filan ilaahay may buu noos ka faal qaaday in ilaahay la aamina oo raad may boosu dibo ilaahay may buu la toogo toogo iyo rabo toog may boo la badi insha Allah si kirdi daaramaan insha Allah dowladda koonfurka beed iyo dowladda hoose oo may buu oo wakiilka dowladda koonfurka beed oo hoggaamiyay madaxweyne Aziz iyo maamul shay ma insha Allah markaas inteegnaa in may buu dadka afuriina ama meeray dadku may boo baad soo qaatay may boo wal oo may boole ala sadaqa li biyo insha Allah oo may baa qayb insha Allah ka qaadana insha Allah rajayna kun qofood oo may boo masaakiin may boo yadeeg la furiyay insha Allah ma rajayna in kumunaan kale may boo isigoo kale in may boo la tabarru may boo wal oo may boo la si insha Allah ka shaqeyna marka saadiin ay tahay center kan may boo center kan may boo issue qadar taa hajarati may boo hayeen may boo hayse maamulka may boo qayb ka tahay in ma raayis markaas iyo ma raayis oo dadum saakantii afriinta inta baruwaan oo insha Allah may buu garab furugna walaalala way may buu insha Allah ka duulada haa insha Allah oo may buu ka taradoon insha Allah may buu diyaar insha Allah wasiinana
gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo waliba soo bulshada magaalada uu soo codsaday in markaas la taakulay dadka danyarta maadaama ay u yeen haano ognugul qaybo shal duban ee la tacaalo ka noolala.